ZWAP.com.
Awoke unge fumena mingos. Dia me la.
lendaba yakho yokulandana kusasa usthandi udlala ibigibigi ngathi khizi yakusinto kuhlalwa umuntu asukhohlalwa uhlonipho uyahlonipha kodwa uyashesha ukujika thandazo yami ukuthi ushintshe ubone indlela ukhohlwe ngabantu ukhohlwe abangani thandazo yami ukuthi ushintshe ubone indlela ukhohlwe ngabantu ukhohlwe abangani thandazo yami ukuthi ushintshe
bakubonisa amaphorethi bakubonisa amaphorethi bakubonisa amaphorethi bakubonisa amaphorethi
ZWAP.com.